Abdulrazak Adamu woni inde makko ndem golle makko wonno wadugol kabu kabu e der gallude belle yarnde endam jonno ko dum hada wi a motteje dogginta Abdulrazak ni onati wadde golle godde fereje latide gammaji wadi darje sanne le wurongo endam kaw wonno nyande lumo fu batterieji ko telephone kay telephone kaw nyon ko watto charge dum du konda lumobe jiable gallure belle yarnde kany gure battide kay ngon ko gattoto hokkamo omo jaba nogay nogay yaade chapanta tati e mabbe
wo so ndinga ban min
batti golle de ni der gadol mum de neddo waddi hayre telephone mum na telephone mum fa wattene hiti sey min jaba hayre den na telephone mum min kokka joomu erol ko holla joomu waddi gineji mo resito am telephone e hayre fu na solu ni min jabantano sey ni telephone aji mawdi din do di kaaje utto kon ka en ke worange min jabata gan wodi goddi majji nyaloma mu watta di kewo hiti nyande lumu wadan telephone aji kemi didi imi waddante kaje dendu wadan kaje kembe
to zan win kande woygu cine
ngarobta makko gan wadda o wadan sarje on endan nako be ngandi mo inde be biimo Irfa Baka kam woni papoto do min ballomi e germare be kolli dugu beltar mabbe sanne ele golla makko gal endan en kettina altine mo tabala
Allah taali kulna
de gonga gacce funo mi hi ay e golle makko de min bowri mi do andi du golle makko ba himbe du kewi non de mi waddi telephone an sey mi accamo to makko mi yahmi warto hana du minta ko min bowri dundu min bawa accimo min jahage
hindo na ado irsi ko non kudo
gollal gal endan hunno ko lati no yidi tinare sanne riel no kanko Abdulrazak o halir
worem wobbe baga de telephone mu na hayre telephone mu de kocci erel gel min kokkata himbe sebe garbe bi amin kan en gaddi telephone mu en do to amin no wodi to mi windata neddo fu gaddudo telephone na hayre mu demi dari der kayye o yi ay de jomun salake donc ay sey ni mi nodde police mi do wodi lamba telephone ji police
lamba
kanko on gollal gal watto gal endan waranta na bibbe wuro gam batte hono walludebe mo holladu sukab ummatore hono makko andita neddo wawi wadde gollal fu tawe wurtaki e leydi mudum di wondi endam